ZWAP.com.
Pepo ni nyanja, ziribe makutu, kuma mawanu, zima wamba, yes. Zonse ndaona, inene masonga, muda zirenga, dinu, nima uanu. Dijani sichi mfera, ina moka nangola, mawanu sabwerera pachabe, Titica inu mukala mula Maua no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Maua no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Maua no sabwerera pachabe Kutari kwa peze kanyenyezi Kumwe mbala meni ndege sisi ngafikeko Pomwe pama imatua mu mlenga lengamo Palibe cha moyo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake Dimau chabe Sonzezo Inu dimau chabe Dijani sichi mfera ino moka nangola Maua no sabwerera pachabe Dijani sichi chitika ino mukala mula Maua no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Maua no sabwerera pachabe
ZWAP.com.